gikomeye batangira kwibaza impamvu zo gupfusha ubusa bigitumye uwo mugore akora ibimeze bityo bafite ibanga abo ngabo bihorere bafite ibanga abahuye na Yesu burya hari icyo barusha abandi barahirwa abahuye nawe abamubonyeho nabo yakozeho bafite ibanga abo yababariye bafite ibanga abo ngabo bihorere bafite ibanga abahuye na Yesu burya hari icyo barusha abandi barahirwa abahuye nawe abamubonyeho nabo yakozeho bafite ibanga abo yababariye
abahuye nawe abamubonyeho nabo yakozeho